fresh out from NigerRemix.com.
Sawake, we are sanele umusa wakhe ine mandla onke ngiyathandaza ay njalo hlezi ubusisa esh akwanele ukubonga kwami usanele umusa wakho makube njalo yebo kunjalo uyiphathile impilo yami ine mandla onke ngiyathandaza ay njalo hlezi ubusisa esh akwanele ukubonga kwami usanele umusa wakho makube njalo yebo kunjalo uyiphathile impilo yami kululeka moya wami kuzofuma kululeka moya wami kuzofuma kululeka 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 kuzofuma kululeka moya wami kuzofuma kululeka moya wami kuzofuma kululeka kululeka kuzofuma mini mandla onke ngiyathandaza ay njalo hlezi ubusisa esh akwanele ukubonga kwami usanele umusa wakho makube njalo yebo kunjalo uyiphathile impilo yami mini mandla onke ngiyathandaza ay njalo hlezi ubusisa esh akwanele ukubonga kwami usanele umusa wakho makube njalo yebo kunjalo uyiphathile impilo yami
Remix.com.